I spit a pistol, baby, caught you.
That's in Safi.
Kila kitu ni biashara tu, wanakupa kama seke ni biashara tu, tulisipa kama dawa ni biashara tu, na shaka mpaka dini ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu, tulisipa kafesha tu ni biashara tu, wanakupa kasiasa ni biashara tu, tulisipa kama laya ni biashara tu. Morogoro, biashara tu, na kama imekidula, hai make sense. Wanatuchula tumepaga wakishelf, atuchuleki, atuelezeki, sieleweki. Ni madona kanyagi ya swahili ni kamaji. Wana tuzala utoke satu na shina ukechiki. Simu watu nilikwi. Kisa dola dola miya mchupa kanikimpia. Najuti ya kajishen kanesia. Kisa sina chamia. Minda piga moyo konje kibish na fisia. Nafisia na upa mungu. Sometime dunia na unachungu. Nishaji wa sola zima wina mkita kasha ubungu. Kino my began, Hilala my began, Temeke my began, DSM my began, Bala my began, Pesiwani my began, Tisi my began, Dunia Kichwan, Kichwani wadu duana nyefuwa nyefuwa, Kena damsi mwabudi, wejiotu wempuwa, Sina wasi wasi, Asala uwamini, kupisa makalata, Osetu wana chalasi ya santoni. Ni madona chalasi ya swahili ni kamaji. Wale tuzala utukisa tunashina wakichiki. Simbola tununi kui. Simbola tununi. Kila kitu ni biashara tu. Mpaka madawa ni biashara tu. Mpaka vishantu ni biashara tu. Tashaka mpaka dini ni biashara tu. Kila kitu ni biashara tu. Mwanzo mwisho. Ni biashara tu.
Tutu.
Echa fujo Sanka jitu Kona kona tumea no tiki tiki Rivas Wabisha na tumea no tiki tiki
Nani babucha
Maulia na tumea no tiki tiki
Bontia
Wakizi pata na tumea no tiki tiki
Chabazi
Echa batia
Wanya
Epi kwetia Ama Eyo mpo
Uga Ama sifu
Echa tika
Radisi
Isio
Kila kituli biashara
Eskai maki
Kila kituli biashara
Kibaya Ebusia
Izo Chewasu
Ebojoy Ekibulugwa
Chewasu
Ebomsi
Ebudu Chewasu
Ebtuala
Osho
Isio Tutu Eagia bakekana
Isio
Agacha Ataftaji South Africa Ekupotea nchia Ntokujua nchia
Manta siwa
Sio
Boga mbaya Empire
Mbaki manya
Empire
Produsa kaji mpemba
Empire Osh
Kote parto kikos namba chaki Kote parto kikos namba chaki
Wana piga
Ezolanto Kijigwa Efaita Chief Daddy Shabobo Esokuti Mabichwa Echafu Ekalosiboga Babakase Ebichikacha bichikampani Ejwane Sibagi Edisaster Embenayuni Kishmane Etopskila Etilibaisa Edaivinke Hey Ush Porque faz ter que custar pra te afo.
You scotan na bitch. You scotan na bitch. You scotan na bitch.